Genie X Double Six.
Je, wasage vimacho na zake lips kumpata so rahisi. Yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki, na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki. Baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu. Mapenzi gani haya nayo nipa mpaka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa. Au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu. Dali yupo moyoni navyo muona usingizi ni dani yupo moyoni navyo muona usingizini. Wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu,
ona na na na,
wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
Slicer.